yangu lianza lombea pombe niko naona usharewa eske awe kama ateza tufungana mpaka
Twende Wajo kuni rezo ne malewa Hapa ningali freshi
Shalewa Shalewa
Ona hapa ni mekunya kuhili
Shalewa
Na honu
Shalewa
Utana ndamaliza kesi
Shalewa
Nakisha ndasimama wana nisara upe
Haya machupa kumbra ni makei Ninzoga nanga namazi Kahuta harikwa sinsinda Haupima Kinyangira Have you di? I'm hungry. Are okay? Chop on it, be. I hear to be. To be. I'm gonna miss a much good man.
Shalewa.
I don't want to rest on him.
Shalewa.
I'm finding early fresh.
Shalewa. Shalewa.
Shalewa. Na honu
Shalewa
Utana ndamaliza kesi
Shalewa
Nakisha ndasimama wana nisara upe
Tika jire tika sisire Tika hande vota Tika jire tika sisire Aba chupa tika siri Ngayire tinga sinzire Yuhandi vota Ngayire Hane hapi wapi Hapi wapi
Wana 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 kama hizi mwana